aan ku horeyna ee xisbiyada mucaaradka ah ee somaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muran siyaasadeed la xiriira qabashada doorashooyinka iyo guddiga doorashada. xisbiga wadani ayaa warmurtiyadu maanta soo saaray ku sheegay inay ku adkaysanayaan in la kala diro guddiyada doorashada, halka xisbiga ucid oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in doorashada la gelayo bisha novembar ee sanadkan, guddiga ah iminka joogtada ee jooga ee doorashaduna ay qabanayaan. wariyaha v o eda ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan soo diray.
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod injineer faysal cali waraabe oo isagii mas-uuliyiin xisbigiisa ka tirsanay warbaahinta kula hadleen hargeysa ayaa sheegay in xisbiyada kulmiyey cod ay ku heshiiyeen in doorashadu qabsoonto bisha 11aad ee sanadkan, taasoo daba socotay heshiis ay shalay wadajir u soo saareen xisbiyada kulmiye iyo cid. shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha xisbiga ucid weydiiyey waxyaabaha lagaga wada hadlay kulan maanta dhex maray xisbiyada ucid, kulmiye iyo golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan.
waxaan soo garanay, waxaan tusnay, u sheegnay shir guddoonka waxay nagu gadaamen iyo badbaadada dalka maanta inay saarantay gacantooda ilaahay kasoogu subxaanahu watacaala. loo baahayay ilaa 2019 aanay dhaafin wixii kurisma oo maanta dalka iyo dalka loo naseexeeye 28 xildhibaan wakiil oon sharci ku fadhiyin haba yaraatee, laakiin ay tahay sharci dara aynu ogolaanay isla baranay inaan loo danayn ee ummadda loo danayo qaranka.
labada xisbi ee ucid iyo kulmiye dabcan waa isku dhinaco sida go-aankiini shalay kasoo baxay ama heshiiskii, meelba ka wada taagta arrin doorashooyinka. madaxweynuhu 4 maalmood ka hor warqad uu qoray golaha guurtida oo uu ka dalbanayay inay waajibkooda dastuuriga a gutaan oo macnaheedu tahay waqtigii doorashadu technical ama farsamahaan way dhici weydeeye muddo kordhintii hal gol oo dib loo dhigayay, waxa uu ku soo qaaday golaha wakiilada oo keliya. golihii deegaankuna dabcan labada doorasho way sasaarnaayeen. arrintaa labadeena kala qaadaa idinka sidee u muuqataa?
wax sharci ah oo meelu yaala oo xitaa la uruun kara halkaas oo lagu kordhin karaa oo awood loo leeyahay guurta u leedahay ma jirta, oo dagaal deega ma jirto.
marka iyaga maxaa laga yeelaya mar haddii marka horeba ay sasaarnayn labada doorasho golayaasha deegaanka iyo wakiiladu, iminkana u muuqato in labadii la kala qaadayo, maxaa xalkooda noqonaya golayaasha deegaanka?
waxa weeye iminkana waa la sasaaraya, laakiin kuwan imanka meeyarada iyo golyahayu waa inay waqtigooma ku dhamaada meesha ka baxaan oo madaxweynuhu meeyaraya uu soo magacaabo oo anaguna u tastiirno isla garanada saddex xisbi in la keena weeye.
aanu nimaadna arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo saddexda xisbi. xisbigii wadani waxa uu leeyahay guddii doorashada ilaa arrinteedii meel la saaro doorashooyin la geli maayo. idinku waxaa tidhaahdeen doorashadu way geliyeen labada xisbi 2019 bisha 11aad, arrintaasi sharciyan suurtagal mataa?
waa iska suurtagal. sharcigan wuxuu oranayaa laba xisbi wixii ka badan doorasho way geli karaan, markaa waa sharciyan. waana iska adduunku way ka dhacdaa inuu xisbi qaado doorasho.
geesta kale xisbiga mucaaradka ee kale ee wadani ayaa iyana dhinacooda warmurtiyeed kasoo saaray mowqifkooda la xidhiidha heshiiska labada xisbi ee kale ee doorashooyinka. warmurtiyeedkan ayaa qodobkiisa koobaad ahaa in xisbiga wadani uu soo jeedinayo in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka la qabto sanadkan gudihiisa walow aan bil gaar ah si gaara loo tilmaamin. guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbigaasi cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde ayaan isna weydiiyey sida ay u arkaan heshiiskooda jirka ee kasoo baxay labada xisbi ee kale.
anuu markii hore aan arkay waxaa uun qaatay fake news oo cid labada xisbi cambaaraynaysa oo ceebaynaysa inay soo saartay ayaaban dad badan saasay u qaateen ilaa ayagu ku dhawaaqeen dad badan baa haysta waa fake news oo cid labada xisbi ceebaynaysa ayaa soo saartay. marka uma arko wax caqli ku dhisan oo de laba xisbi muddo karo oo midnaba dalka ka taliyo midna de intaa xisbi mucaarad soo jiray ahaa tala ay keeni karaan, waxaan u arkaa wax dee meel hoose oo halkii u hoosaysay de xisbi gaadhi lahaa ayay gaadheen. anaga waxaanu aragnaa doorashada waxaa qaban karaa commission lagu kalsoon yahay oo xubnihiisana qaabka loo soo xiliyo loo siman yahay, kaasaa la odhan karaa wuxuu qabtay doorasho xor oo xalaala. anagu commissionka waanu daadifaynay, waanu ka cabanay, ama cabashadii dhegaha loo yeesho ama yaan loo yeelanne annaga halkiiba naga taagan tahay. waxay naga taagan tahay annaga commissionkani doorasho uu noo qabanayaa ma jirto.
guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid faysal cali waraabe waxa uu sheegay haddii xitaa diidan tihiin xubnaha guddida doorashada in xal la gaadi karayo, dhinaciinana aydaan xitaa weli xubintiidin ka xagiina ka socotay aan iscasilin. marka guddi doorasho oo aan xubintiidinkadii ka socotay iscasilin, sharci kala darayaa jirin sida uu hadalka u yidhi, muddadii ka dhammaanin sharciyadiisa hadal ka taaganin waa sida uu yidhi, idinku maxaa ku diidantay?
horta waxa weeyeen tii horeysa tani maaha commissionkan ka horreeyey oon isagu weliba doorasho qaban oo dhowr bilood jiray ayaa labadii xisbi ee maantana iskaashaday isu kaashadeen in la kala diro, iyagoo ku eedeynaya commissionkan si inaanu dhex ahayn. xisbigii udub ee markaa joogay uu aqbalay in la kala diro muu oran waqtigii kama u dhamaanin muu oran eedeyntani maxkamad kama iman ee suu doorashadan u badbaadiyo dalkana khilaaf uga yareeyo iyo talabada u qaaday maantana xukuumaddan wax la gudboon hadday dalkii dadka u turayaan commissionkan dee maaha xagga samada kama iman ilaahay muu keenin annagaa keennay ama inay uga iscasilaan ama la kala diro wax alliyaala waxay doorashada u dhimaysaana ma jirto
hadiiba golaha guurtidu ku raaco soo jeedinta labada xisbi ee kale in November doorashadu dhacdo aan idinka xisbi ahaan diyaar ma tihiin doorashada ka qayb gashaan
guurtidu waxay eegaysaa xaaladaha dalka ka jira waxay eegaysaa komishanka markuu hadlay lixda qodob keenay wuxuu yidhi lixda caqabadood oo laga horqaada mooyaane marka lixda caqabadood la dhameeyo ayaanu toban bilood u baahanay guurtiduna iyadoo lixda caqabadood la dhammayn ama aan la muddayn dee jeebkeeda waxba kalama soo baxdo way isugu yeedhaysaa xisaabta cis walba goonaysa ugu yeedhaysaa daneeyaasha ugu yeedhaysaa bulshada reedka ugu yeedhaysaa cudurba ugu yeedhaysaa marka waxa hortaagan bay ka talinaysaa iyadu ee laba xisba wax soo saaray dee xisbiyadeeda ma xukumaan guurtida ma xukumaan annagu heshiiskan labada xisbi galeen waxaanu aragnaa qodobo qarsoon baa ku jira waxaanu filaynaa in sidii doorashada loo geli lahaa sidii shirgudoonka loo qaybsan lahaa sidii mayrada loo qaybsan lahaa oo qarsoonay in halkan ku jirto
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa